kuambia wezi fika, it's okay. Kilo day wakikuliza wapi ambie on my way, on my way. Enjoy your drinks, go smoke your cigar. Sicheza na life, don't attack my kida. Mesha nye ya mtazi, so ile kishida. Bora upoteze saa ilo, sipoteze bida. Ring, 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 wanye hustling. Timu nilo chagua ni lazima kuwin. Wajuu, wajuu, wachini atabaki chini. Na uzuri sisi atufanani na nyini. Nyini, nyini. Kila mtu atakufana lake. Nyini, nyini. Si, si, si ndo manake. Kila mtu atakufana lake. Si, si, si ndo manake.
Jicho la juju na weso katharau. Hi bahari na meza watu shajuliza how. Na safaa vipi I'm swinging with the sharks now. So don't bring me your bullshit kinyao nyao. You understand when I say akili kumkichwa. Kuna vitu na zandu na vijua. Kumba mafichwa na vide ndo na kimbede mbede. Utaki kupitwa kihele hele kerede. Vipi utaka kushikwa ni kusomeshe kurasa kwa ukurasa. Tende ni kuoneshe kwa nini naitwa darasa. Somo la leo kukupa adapt you basta. Alafu ndakuja kukupa sababu after. Chafya, ha, najisikia afya. Game ni ngumu kweli na wao ndo wanasafa. Rengia chaka, what now kaka. Mambo ya kujifanya a big cat paka. Mambo ya kujichanganya msata, kata.
Wanajificha kwenye rap au kibao kata.
Sema daze mata, time inani kata. Minaishia hapa, wesema nao master.
Kila mtu atakufana lake. Si, si, si ndo manake. Kila mtu atakufana lake. Si, si, si ndo manake.
Wadoza ni otani wakaja kututania. Tukikutana shindo kutuangalia. Tunapandisha maisha na hii kalia. Na Mungu ndiye anayesafisha njia.
Wadoza ni otani wakaja kututania. Tukikutana shindo kutuangalia. Tunapandisha maisha na hii kalia. Na Mungu ndiye anayesafisha njia.
Safisha njia.